DaciMSafi.com.
Mwenda tezi naomo marejeo ngamani, nilikukosea naomba samani. Mana kosa sikosa baby, kosa kurudia kuya kosa yako mapenzi, bora kujifia. Punguza sira mama, acha kuzira kusonona, usinichukie. Napitia madhira nanana, nitapoteza dira kwa mana shunu wangu ni wewe. Beba msori, kosa sio kosa ila kurudia. Beba msori, naapa sitorudia. Beba msori, nakiri nimekosa, hata jirudia. Beba msori, nizame. Binadamu tunakosea, tunateswa na mazoea, kujifunza kwa makosa. Mungu shahidi, kama peke yangu baridi jama, na bila wewe siwezi mimi. Punguza sira mama, acha kuzira kusonona, usinichukie. Napitia madhira nanana, nitapoteza dira kwa mana shunu wangu ni wewe. Beba msori, kosa sio kosa ila kurudia. Beba msori, na sitorudia. Beba msori, nakiri nimekosa, hata jirudia. Beba msori, nizame.